Midundo.com.
Chete.
Genie X66.
Umenikorabtisha, likuwa na mapresha tu. Alinidhalilisha, alinicha adharini adharini. Ngeaga maisha, nilishafikia kikomo. Ukanikaribisha, kabisa ukaniadaptisha. Umenipendezisha, ukaningarisha. Wachana na ule mbwa mwanzo, alinikondesha.
Midundo.com.